yande joyno wittodi e min ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Ndera ko e kibaruji men ɗuɗan diyal ceefol koma duguyo beni waddi bononda ɗum do ko wattani hectare uji keme ɗiɗi e himɓe ujunere e keme jeetati kam fi o memi. Worɓe mairieji hawtade e laami e fina tawani wuro birnin konni ɓe kawri gam heɓugo laabi burtuɗi nonni gam hissa fitinaji natoji hakkude duroɓe e remoɓe. Yewtere men pindinol ni gonduɗo andal dow fi gurna ɓiɓɓe adama nonni o hokkam fama dow nafa ko ɗoytanaki wakkati nder jonde himɓe tokkumi on nampirtol haalaji re kibaruji men. To mandala bandiraɓe wonɓe ne kettini habaruji ɗin ni bononda ko diyam hitane hikka deni dungu mum waɗini nder jajirka leydi Niger no waɗa himɓe hermi e capanɗe jeenoy ɗiɗo kamɓen maayi nder maɓɓe hermi e capanɗe jeɗɗo e jeego o cuuɗi caami dow maɓɓe nonni nder andinore de sarusi hawjine fi denol himɓe andini kega jeego e lewru octobre non no waɗa himɓe ujune keme ɗiɗi e capanɗe jeego e tati nonni ɓe diyam ñaami nonni leydi zender kam ɓuri bononda gam no ɓura himɓe ujune capanɗe jeetati e jeetati ɓe diyam ñaami nonni gaɗa mo ni nder andinore worden ko watta kala suuji capanɗe jeetati e tati kam boni e loktoroje pamari jeego o. Nonnoon ndiyan ni ceefol ko Maduguyo beni no woni no ɗuɗila no naata nder geseeje maaroje nonni e geseeje gonɗe nder wuro Difa. No hoorejo sarusi ona ha fantini no waɗa hectare uji kem ɗiɗi to diyan ɗam maawi nonni himɓe ujunere e keme jeetati kam fi o ƴeewi. Nani fama ka Sabi Ibrahim hoorejo ona ha o fantini jaadimin Gidi Abdourahmane.
Wannan ambaliya ba ta bar kowa
na to ndiyan dan heddai be hunde elunto ete bagaram to ni fato yottowi don fu ndiyan dan hew pepas awawa njina awawa yaade ngesa ma hun non ko lati du edum mema buri hono remobe keme yetoto do hectare uji keme didi ko buri himbe ujunere won ko dum memoyto dey mi waa wiide ke hono se ndiyan dan wurtu wekki yala won kon wa hebede na won ko wawa hebede tafo andum ni won maaro gon to go tawa handen do yoga maggu fuɗɗino rima yoga waɗi ko oy yoga du no woni ley jon kay seni ndiyan ɗan Allah waɗi ɗam ɓooyay sanne kay no wawi tawe hunde heɓo e hen ko jiiɗa ɗum ndu hun noon ko laati duuɓi tati ni endan hitande fo se ndiyan ɗan wara bonnina namin
ɗoeaaɗikegaaaaaa
hande subani kawral fuɗɗama nder wuro birnin konni nonni ko mbiyen conseiller ɓe commune on hawtade e mbiyen laami e fina tawa ɗum ɗo gam ɓe jooɗo ɓe kalda ɓe ƴeewa laaɓi burtoɗe nonni ko hisa fitinaji natoji hakkunde duroɓe e remoɓe nonni gam fama heɓo nani fama ka Abdoul Mamidou maire mo wuro konni o fantini jaadimino Assoumane Moussa.
Gaɗi noddaɗo yaade e remoɓe kañum e duroɓe ɓe paama keese bonnere waɗi no wodi laabi tokkiteɗi ko mo hen e mabɓe fo yiita hakke muɗum eni on pamra fo jehon to jowro sene jowro fondi on pota e bittoɗon jehon to laamiɗo so laamiɗo ɗon ndu heppori on fo jehon suudu saria saria nde waɗama so welayi neɗɗo hono wawi wittade ya fa suudu saria mawnu nde ko yiɗani woni saria hanoani waɗde dow gongako jonka hunde fo ko nanten e ko milten ko wela en fo Allah reenu e muɗum tan
ko Allah sikari mugarius.
Alkamisa jeego e lewru octobre kega nonni ɓeydol andal gaɗanagal cuuɗi habaruji gollidoji e studio kalanguni ko balɗe nayni nder wuro dosono ɗum timmi ɗum ɗo gam ɓeydangoɓe andal non ɗo fi gollal machine aji nonni ko ette ordinateur e kokkol habaru nonni ɗum ɗo ni har ko ƴewata kokkoɓe andal e kokkaɓe andal ɓe nonni ɓe beltake e kokkol andal gaɗagal gal nonni fama ka Aliyo Abdou e himɓe ɗiɗo ɓe jaaɓe to pottal gal ni ɓe pantini jaadimi Nafisa Adamu.
Ekkintinoje gaɗaɗe ɗen etumum holli ko warɓe to hawrine de enden ni andal en ɓeydaki min ƴamidu deɓe kooti ɓe durwa dursitade koɓe ekkintina ɗum enden kamɓe e bandiraɓe maɓɓe ɓe keɓay warde to ekkintinolgol ɓe gollido ɗu ni fa handen koɓe ekkintina
sekade moƴƴina daane abadami wowa waɗude ɗum amma hannden komin gaɗana ekkintinore muɗum daane fu ɗum waddi imi wawi sekade ɗum demi hooti du ɗum hepporta kam mi yetti sanne gam mi ekkitike kulle kewɗe
min gaɗanama ekkintinore windude dow ordinateur ko wiyete word gonga miɗen gollidanno wordu o enden amma iɗum tampinami nde joni min keeɓi ko yirna audacity kandu min gaɗanama ekkintinore mum de Allah jaaɓi du ɓe keɓa e warde ɓen min balliran
Kenga jurani gidal nati hakune hore jomaudo sarusi hawajine fi mojino lgaluje lady nishen noni e ministra kawajido e nyibdiji noni hawtade e golope mape wandupe nyanyal noni. Dundo wata kanani ngata juraki ki hore jo o wati hore jo AMV nishen noni wati de regioni jet lady nishen noni. Dundo ganyogo no golegi di wano wati nani famaka Moktar Mamudu ofantini bi en jadibin saki na gazibu.
Portal jidangal ingal enana chagal mingadi wasa gol der galluje mawde de leendi fu dum du gambate e woyde kulantereji nyibdiji ko wada do fi julde ko watte gallurare gallure dum du kondan wallimi min keba min kolla himbe dum won ko heba wadede dina bir mundu kondan min dara ko himbe du kondan halaji mo e ko yi hollimin min keba dum don min golditira dum enne min gadi dimma on fu doggu dara mudum wannana jonka min dara dum e hani wadede yaade yesu woni golle ko fuddana ko timminaka dum ndarana hebirte timminire dum du kondan wonnana e dow golle timmay kay timmine ndarir ko na ko hani mojjine mojjine yewe golle godde ko ay hojjede yaade yeso gam batte heydintinde galluje
innovation a moderniser davantage nos villes
fedde gollobe de Niger Telecom noni alarba bittido be kawri dum do be kawrana kokkobe habaruji to be burtini hala mabbe yasi ngam hollugo metti dow labi gollegi nondi gi'a no golliditte der company mabbe ononni be kolli wide ni be chawaraka ngam fama hebo nani ko horejo fedde den Talibi Sumaila o hokki jadimin Alamin Washar.
Le ministère a décidé
ministère wadi ania mojjintinde sarusi Niger Telecom o enden company telephone o duni fa hande wala sadorna ngom fu mo tawda golle makko duno donno jehira fodde no haniri de himbe no mikkito wada e badubi joyi ko company o enden singa ponditol golle gadangul hitane dubi ujuna didi e sappo e jeegom waddi ko sarusi Sonitel e Sahelcom kawri sembe mu en company o enden singa hande du wala fu eto gadangu do golle company o enden saka dum anda de jaccer godo hebake na hebaki der hawju makko sawar gon du funo minister wadi dai e gollidobe sarusi o enden dum du sabi ko hande miden bi amin jokkaki ania minister amin o enden hunde du non fa hande de hegaki wadi de siriyaka du fufu
mal conçu
sarobe sukabe lokkol gonnon ni kebe telkuru bakki hitane hikka duni be boyton e boytoro e rafi ko jol talki suka e mabbe gambe jangade universite o mara do fi jande loktraku don doni be gonbe boytoro e mon gam fama hebo nani fama ka docteur Ali Hamadou jangino wonon der universite on hokki dalilaji cojjutol talki sukabe gondube niyabe jabe jangana ni ko mujadimi Mohamed Mamman waddi
si iliya
deni jangobe heybe hebube bakku en hitane hikka de enden kebay windude ko em en no wodi ko sabi misali de en dari to dum janga jande ekitade loktoraku do jangobe hebe ujunaji jo e keme jeddo ko watta kambe ujunaji dido e hemre e laso dido e jeddo fu galana no tefa jangude jande loktoraku tawi duni de en dari der jangirde jande ekitade loktoraku bu enden jangobe be enden fu tawabe no jangaton buray ka en ujunaji dido de kawra UIT tondu darmu fannuji jande tati kan woni ko watte tawi der jangirde dedu fannu fu urta jangobe hemre to irdum he bandum kran sabi ko jangobe hebe be enden dudal en fu kebay bindi gannatude janga
vont se retrouver sans un autre choix.
Ministre ni Lady Niger kawjido e fi durngol noni tijani Idrissa Abdoul Kadir hawtade e kawjido jaki yeso leddi noni mo Lady Belgique Madame Miriam Kitir alarba oni be nati yeso batugon noni ko e pirti dun do suudu heyru non to kosam mojjinte der wuro Gaya no kurdini no wawa golli kosan litre yiji ujune kem didi e kemi joyni der nyaloma nani famaka jadimin Fadel Alou Wadi
don suudu kosam ndu gayandu ba kanani e do ballaga leydi Belgique e yigira ko hakkudo leydi Niger nenene no kurdu wadda balla mun sanne e do fiko ndarto kejoral nyamdu madame Maida Mamoudou Zainabou mawdo company Niger le no tawadu e le projet on enda
la letterie de gayandu
suudu kosam ndu gayadu no wawi golli kosan litriji ujune idi e kemo joy der nyaluma undo no lawol ko himbe leydi din keɓata kosam nafojam ko tawra e kulle nyiɓoji ɓandu. Ɗum waɗan do jaaki yeeso heɓo dow fii durgol wadda balla dow fii baylol nyamduuji fuu ko waɗirte kosam.
Madame Myriam Kittir, ministre leydi Belgique kawjiɗo filla mballa gaji e yaadu yeeso, o wii yettore yaade e yigiraagu ka e narra koni hakkunde leydi Niger kañum e leydi Belgique wadde yaadu yeeso fii kosam e nder leydi ndi.
Hokkugo sembe noon dow fii moƴƴinol kosam ɗan nder wuro gon ko waddugo balla di leydi Belgique o nder leydi Niger. Suudu kosam wuro Gayadu kosam noon itteteeɗan nder wuro gon iɗan wooɗi. Yimɓe kime joo kamɓen kawrata gollida nder suudu kosam ndu Gayadu.
Hooreeɓe, ɓe naati ɓe mboosake ɓe ndaari gollitirɗe tawaaɗe e nder suudu kosam ndu Gayadu.
Illata lata bittiɗo nder wuro Belle Yarar région Motila Beri kawral ɓeydol andal fuɗɗa ko ƴewtinagol dow fii talki kawjiiɗi e filla politique dow fii yimɓe dillo wonɓe leyɗe noon ni ko watta yimɓe capanɗe noyo kamɓen kokka andal ngam fama heɓo nani ko madame Fatuma Soumana Yakuba hoorejo département kawjiiɗo e filla gaɗol talki o hokki jaadi min Fati Adamu.
Pirtol hoore kona no waɗe dow ummotoɓe leyɗe mumɓe no jaha leyɗe yasin woni e ɗum waɗa ngam dewtere woodi winnaane wurtinaane dow majjum. Dewtere inniraane politique national de la migration nder Faransire to ko winna wi'a nder dewtere de kan himɓe gonano janngine. Himɓe lasoji ɗiɗo kan en gonno gaɗane ekkintinoje ɗe enda nder maɓɓe no woodi himɓe pelle daraniiɗe himɓe leydi, pelle daraniiɗe rewɓe, policiɓe, gendarme ɓe e gardi fuu eɓe tawa nder. Ko woni emen tefa e maɓɓe kan woni ekkintinoje ɗe ɓe gaɗana ɗe endam ɓe jaha ɓe gaɗana banniraɓe maɓɓe ekkintinoje ɗe endam. Rewɓe kandu ɓe jaha ɓe janngina banniraɓe maɓɓe rewɓe. Kanjum saabi ministére wi wawa waɗude ekkintinoje ɗe rewɓe gala nder.
Ɗo tanade wakkati desaɗo no huunde ko ɓeydanta neɗɗo darja waɗango himɓe maana mbi'en ni joomun mane noon ni ko feerodiri e neɗɗo mo ɗoytantako wakkati desaɗo noon ni. Ɗum ɗo ni ko wattani ano mbi'en fama heɓo docteur Sani Yahaya Jean Juna gonduɗo andal dow fii gurnam ɓiɓɓe Adama noon ni o hokki jaade min Asumana Shina.
La ponctualité est avant tout
ɗowtanade wakkati keƴaɗo hakkunde himɓe na golle ɗum jeeya kanani e yettinde aadi kañum e teddinde hoore muɗum saabu neɗɗo fuu mo ɗowtanta ko wakkati nden ne joomum wona jottino aadiji noon. Nden noon joomum hono fii wurde nder himɓe no saɗan sanne. Rafi ɗowtinade wakkati ɗum ɗo rafi needi e hoore muɗum noon mo wala needi dukondan wona neɗɗo joddeteɗo noon gadendan du e ɗum bonna inde joomum seni ɗum ɗuuɗi sanne fa yotto to himɓe fuu doñoto joomum saabu wiyete o wona jonneedi
dalila oye ɗoytanade wakkati woodi nder fii jonde himɓe.
La ponctualité contribue
ɗowtanade wakkati no sembinɗina hakkunde himɓe joddiɓɓe e gollidiɓɓe fuu fey senini hakkunde ma e neɗɗo ni noon naadu ɗo fii gollal noon sa yehi wakkati hun noon ko hokkoto joomum daraja muɗum kandu ba hakkunde maɗa e goɗɗo noon senini a ɗowtinake wakkati o hun lobberno. Rafi ɗowtinade wakkati ɗum laati mettorgal hakkunde himɓe sanne mo ɗowtanta ko wakkati wona jottino aadi
saɗan maagi ɗiye wawta hewti neɗɗo mo ɗoytantako wakkati desaɗo.
Une personne n'est pas ponctuelle.
Ndeni neɗɗo ɗowtantako wakkati o yettinta aadiji makko noon ni a tawan omo hanƴi sanne hakkunde makko e himɓeɓe o joddiɓe. Himɓe faa jokka fuɗɗa no doggamo jaati o heɓata teddede nder jama'aare kanko on wiyete o neɗɗo noon bonnono himɓe wakkati muɗum. Wakkati o du ele jamanu mo gonɗe no tefe faa hawje ɗowtanade wakkati o himɓe no jiɗi ɗum sanne ga e ɗum walla fara wodde gollal joomu e hoore mum se gollo noon. Togon rafi ɗowtinade wakkati keƴaɗo o no bonnana gollo on gollal muɗum saabu haɗan ɗum hedde keɓtol lobbol nde ko wonno golla ɗum. Sen neɗɗo yettake waasi keɓtol lobbol ngol eɗum wawi bonnande ɗum golle mum faa ɓuyte e golle ɗe naadu ba itte gollal ngal e hoore mum layi.
Ɗo min darnanta on habaruji mi e fulfulde kerten to jam hirti.